Yeah.
Oh yeah, oh yeah.
Oh yeah, yeah.
What's it, what's it, what's it?
Me a dead man.
Oh yeah, oh yeah.
Oh yeah.
What's it, what's it, what's it?
Sema.
Diga aingendani.
Okay.
Atu shike shik.
Aye.
Atu roge roge. Atu pecho.
Mindo stakwa mistari, naika sakwa sana. Mindo stakwa starring, sasta de bala. Mime huji ya mini, eta sawa jatosa. Ata wakija kumi, waizi nishikatisa. Niko tepse sana, niko jutu sana. Nikiteleza kwa flow, nadunda kwa rooftop. Hey, nimekunywa kota tatu, ongeza robo lita. Kanjo akiuleza, sema diga ndia na lita. Yeah, mic check, niko nayo. Jealous, niko nayo. Na grind kama tinga. Ninapo chunga unga. Na mix beats na honeys. Midele ya mezenga. Diga ndi your name. My name is my game. Na unda do faster. Kushinda my best.
Kazi na kumbaba sana wapinduru. Kazi na kumbaba sana pigaduru. Kazi na kumbaba sana wapinduru. Kazi na kumbaba sana pigaduru.
Iki bamba sana wapinduru. Iki bamba sana wapinduru. Yeah. Iki bamba sana wapinduru. Bamba sana wapinduru. I can't hear you.
Kazi na kumbaba sana wapinduru. Kazi na kumbaba sana pigaduru. Kazi na kumbaba sana wapinduru. Kazi na kumbaba sana pigaduru.
Eki bamba sana wapinduru. Eki bamba sana wapinduru. Yeah. Eki bamba sana wapinduru. Eki bamba sana wapinduru.
I can't hear you.
Na defy gravity. Kami ujiza ya kangundo. Na elevate you. Neza crash kuma wingo. Game nime ilove. Kama Morant na rock. Ishikatisa kama quarter to 9 o'clock. Most wanted kama Al-Shabaab. Niki drop rhyme. Wanna die ni the bomb. Silipi airplay. Airplay na nipe. Ustupe mbao hey. Game ina die change. Yeah. Mic check niko nayo. Money where my mouth is, I let it do the talking. Face full of dollars, I let it do the fighting. Are you busy fat bit? I'm sick with the pen. High cholesterol, check out the content.
Eki bamba sana wapinduru. Eki bamba sana wapinduru. Yeah. Eki bamba sana wapinduru. Eki bamba sana wapinduru. I can't hear you.
Kazi na kumbaba sana wapinduru.
Yeah.
Kazi na kumbaba sana pigaduru. Kazi na kumbaba sana wapinduru. Kazi na kumbaba sana pigaduru.
Hey. Hey. Eki bamba sana wapinduru.
OMG!